Fatimsafi.com.
Freedom Music.
Tazina Furio. Hey, bitch, you got me here. Who that that day?
Christmas yourself.
Hey, Saturday two. Only one. Tacha nguo, tacha suti. Bona kama wana complain, atonge saifi wanafanya action. Fanya unaeka caption, mabaharia wamefika kwa captain. Baria babdos kalita zugu, wamemwaga unkalugu. Waite machizu wa kigugu, kisesa pija minanda kama ya mpugu. Sema kwali kino toni bado sinja skiapu ya pia. Wea sani bado sinja skiapu ya pia. Ujantali bado sinja skiapu ya pia. Utasani bado sinja skiapu ya pia. Wanakawe bado sinja skiapu ya pia. Utegeta bado sinja skiapu ya pia. Bagamoyo bado sinja skiapu ya pia. Utasani bado sinja skiapu ya pia. Sinja skiapu ya pia. Sinja skiapu ya pia. Come and pitch a chamber, come and pull up, Bagala Megula, Banta Megula, Wanakupaka Chamas, put this on Megula, Kanala Megula, Wanakumakuta, Wanakuam Tasani, Shani Kamekula, Kuba Megula, Kuba Megula, Wanakuba Kataba, Wanakamekula, Kauna Megula, Bunta Megula, Wanakuabagamo, Wanakama, what you want to get? Hawezi kujiongeza kama kambale, yani bado nateleza, nimegiza chewa, kare chapweza. Kama chisi wati pija panga nyingi basho mwete siyo, mwete siyo, mwete siyo. Pija panga nyingi basho mwete bagala, mwete bagala, mwete bagala. Pija panga nyingi basho mwete mafoko, mwete mafoko, mwete mafoko. Pija panga nyingi basho mwete busan, kubusa busan, kubusa busan. Pija panga nyingi basho mwete nari, wena dolari, wena dolari.
Mwanangu Zulu mjeuri, mitoto South Africa, mitoto kukela kela, mitoto kukotwa.
Sharif Agolide. Watoto Ilala, watoto Buguruni, watoto Mtwara, Mkana Lady, watoto Senji, watoto Zanzibari, watoto Vikindu, watoto Kisimvule, Matoski Party, Matoski Riako Pupu 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 Kusia, watoto Mtoni Mtongani, mwanangu Mtembezi, watoto Kazi Tiari, mwanangu Nanga Blandi, watoto Mwananyamala, watoto Mangete, tumekufa Kirimbu Baga. Watoto Lindi Luangwa, watoto, watoto Tangoma, mwanangu Tiso Mwana Neja, watoto wa Mafarisayo. Inashusha. Akikusakini msima wako, msima geni wake.
Freedom Music.